Iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu muraho murakoma, hashize igihe kirekire rimwe na rimwe tuzajya tugaruka muri studio twongere tuganire. Ubu ngubu ni kwa gatatu no kwa kane. Ndabashuhuje cyane rero n'ubwuzu bwinshi, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ikaze kuri radio yanyu, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero nanone. Mu cyumweru gishize abakuru b'ibihugu by'u Rwanda Paul Kagame na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi bombi bari mu ruzinduko mu Bufaransa baganire n'ibinyamakuru byaho bitandukanye. Bombi bakomoje kuri raporo yitwa Mapping. Ntibayivuzeho rumwe. Iyi raporo ni iki se? Yakozwe ryari, nande, yakozwe ite, ni mu ruhe rwego, ikubiyemo iki, mbese abayivugwamo ni bande? Umutumirwa muri iki kigano ni Frank Mwine, ni inzobere mu by'amategeko akaba n'umusesenguzi wo mu bya politiki. Muri iki kiganiro kandi turaza guhamagara na Maurice niwe se atubwire ubuhamya bwe. Yanditse igitabo cyitwa Le peuple rwandais un pied dans la tombe, récit d'un réfugié étudiant. Yanditse nyine ku byamubayeho mu 1994 ari mu buhungiro by'umwihariko mu ntara ya Kivu. Nabatindiye rero mbabazanire. Frank Mwine, urahura komeye?
Turakomeye. Thomas Kamini, urakomeye namwe?
Yego turakomeye. Imyaka n'imyaniko, COVID bageze he?
Niko bimeze COVID, ahubwo ndumva bitangiye kwiyongera, wa muntu we yose no kubisengera.
Reka tujye ku mavi turebe ko Imana izabidufasha n'imbibaho. Nuko nuko ikaze rero muri iki kiganiro, kandi nongere ngushimire ukuntu ujye ufasha abanywanyi b'ijwi rya Amerika gusobanukirwa utuntu dutandukanye. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane Thomas Kamirindi, nanjye ndishimiye guhora kuri ijwi rya Amerika.
Nk'uko rero nyine nari maze kubibabwira mu kanya, turatumira na Maurice niwe se. Maurice, uraho neza?
Urabo Thomas Kamirindi.
Na urakomeye? Yego.
Ndakomeye, ndakuramukije kandi ndamukije n'abatwumva.
Nuko nuko. None se mwebwe COVID imeze ite aho ngaho mu Faransa aho muri?
Akazuba kazubanza igiye kugenza mu gihe makeya. Turaho.
None se izuba rizatuma igenda ivaho burundu?
Kubera ko bizatuma tuva mu nzu, ubanza izagabanya umurindi kandi n'inkingo zigeze kure.
Ahubwo niho muzarwara muri benshi. Nuko noneho rero, nk'uko twari tumaze kubivuga mu iriburiro, kugira ngo twinjire mu kiganiro nyakuri muze kuganira n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika, nagira ngo tubanze twibukiranye ku byo abakuru b'ibihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bavuze kuri iyi raporo Mapping Report bari mu Bufaransa. Ni inkuru y'ijwi rya Amerika Service y'Igifaransa, twayisemuriwe mu Kinyarwanda na Temistocle Mutijima mu cyumweru gishize. Mutijima, tumwumve.
Umukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye ko ubutabera butangwa ku bagizweho ingaruka n'ibyaha bimaze imyaka irenga 20 bikorewe mu gihugu cye. Mu kiganiro Bwana Tshisekedi yasaga nk'usubiza ku byari byatangajwe mbere na mugenzi we w'u Rwanda. Mu kiganiro yari yagiranye n'ibitangazamakuru bya radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI na Televiziyo France 24, Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo Perezida Kagame kubirebana n'ibyaha bivugwa muri raporo mapping ko byaba byarakozwe n'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Congo yavuze ko nta byaha byakorewe mu burasirazuba bw'icyo gihugu cyangwa ngo bibe byarakozwe n'abavugwa muri iyo raporo. Ku bwa mugenzi wa Tshisekedi ariko Perezida Kagame akaba yafashe ubutabera mu kubushyikiriza abafite ibyo bakurikiranweho.
Kuri ubu mubyizere ko twiyemeje gutanga ubutabera ku bakoze ibyaha, nibwira kandi ko biri mu nyungu za Perezida Kagame kwitandukanya nabo. Niba muri FPR harimo abakoze ibyaha, bagomba gushyikirizwa ubutabera, kandi ibyo biri mu nyungu za Perezida Kagame. Kubashyikiriza ubutabera nibyo, kuko n'iby'agaciro ku gihugu cye.
Uretse kudahuza ku birebana n'ibyaha bishinjwa abasirikare b'u Rwanda ko baba barakoreye mu burasirazuba bwa Congo, aba baperezida bombi kandi mu biganiro bagiranye n'ibitangazamakuru mu bihe bitandukanye bagaragaje kunyuranya imvugo ku birebana n'umuganga rurangiranwa Dr. Mukwege wanegukanye igihembo cy'uwaharaniye amahoro cyitiriwe Nobel. Ku bwa Perezida Kagame, Dr. Denis Mukwege ukunze kugaruka cyane kuri raporo mapping asaba ko hatanga ubutabera ku bakorewe ibyaha bivugwamo, ni igikoresho cy'abantu batagaragara baba bamubwira ibyo avuga. Asubiza kuri ibi, Perezida Tshisekedi yavuze ko Dr. Mukwege ari ishema ry'igihugu kandi amushyigikiye mu byo akora byose.
Numvise ko hari ibyo yaba yaravuze kuri Dr. Mukwege. Kuri twe Mukwege ni ishema ry'igihugu, umuntu wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel. Abantu nk'abo ntabwo baboneka aho ariho hose. Ni ishema kuri twe, ni umuntu kandi waharaniye amahoro cyane cyane mu gusubiza agaciro bariya ababyeyi b'inzira karengane bangijwe. Dr. Mukwege turamushyigikiye nta kuzuyaza.
Raporo mapping isa nk'ipfundo ryo kugongana mu mvugo kw'aba baperezida bombi basaga n'abamaze kubaka umubano w'akadasohoka yakozwe n'impuguke za Roni mu mwaka w'2010. Igaruka cyane ku byaha bikomeye by'intambara n'ibyibasa inyokomuntu byaba byarakorewe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuva mu mwaka w'1993 kugeza mu 2003, ikagaragaza ko mu gihe byaba byemejwe n'urukiko ibyo bishobora kuvamo n'ibyaha bya genocide. Mu bagarukwaho ku isonga ku kuba barabigizemo uruhare harimo n'ingabo z'u Rwanda. Icyakora ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, ibikubiye muri iyo raporo ni ibihimbano by'abagamije kuyobya uburari bagaragaza ko habayeho genocide 2.
Nuko rero dore uko ibintu biteye. None Frank Mwine, tudatinze nk'uko nyine tubyumvise raporo yatangajwe mu 2010 ireba ku bintu byabaye muri Congo kuva muri 1993 kugera mu 2003, none se mbere yuko ijya mbere yuko itangazwa wamenya niba hari amateka yayo yakozwe muri we rwego?
Urakoze cyane Thomas. Iyo urebye iyi raporo babanje no gushaka kuyikora mu Perezida Kabila akiri Perezida, ariko ubwo hari 1998 basa nkaho ubutegetsi bubyanga, urumva wasangaga bashinja n'ingabo zahoze ari za Kabila arizo zafatanyaga n'ibyo bihugu tumaze kuvuga mu kanya. Ubwo rero Perezida Laurent Kabila amaze kwitaba Imana, yasigwe n'umuhungu we, amaze gusinywa n'umuhungu we, umuhungu we asa nkaho yahinduye we politike aza kwemera ko iyo Loni yaza igakora iperereza, ariko bakise mapping report bivuga mapping kuko byayibaga bifatwa ahantu hatandukanye, niyo mpamvu bagize mapping report ko basare nabo bakora mapping. Mapping ni nko gushushanya ngira ngo yaje kugira ingufu mu 2005 ubwo basangaga imva za rusange mu burasirazuba bwa Congo. Ibyo rero byatumye
iyo ni MONUSCO yatahuye ibyo byobo byahambwemo abantu rusange.
Byahambwemo abantu rusange,
yego.
Byatumye rero onigira imbaraga, bigira izindi imbaraga n'ingufu kumva abambere bari basa nk'ababyanjye, ariko kumva na Perezida yamaze kuvaho wa Congo, Rora asimwe n'umuhungu we n'ubutegetsi muri ONU bumaze guhinduka, urumva Kofi Annan amaze no kuvaho, urumva Kofi Annan kuko yagize n'ibibazo yagize mu bintu bijyanye na Sigara afite ubwo yagerageza kubiza mugasanga ntabwo byumvikana. Banki Moon rero amaze kujyaho nibwo yavugaga bati tubishyiremo imbaraga mu 2007 niho ONU kakanama gashinzwamo ku isi akubita Security Council. Mu cyemezo cyacyo bakoze icyemezo nomero 17/94 bahita baha rero ububasha abantu bagiye bihuguke bayobowe n'umuntu bita Luke Cote yari umunyakanada w'inzobere mu guperereza ibyaha cyane by'intambara. Bahita rero babyemeza uwo mugabo bahita bavuga bati agenda ubukore iperereza. Ubwo byatangiye mu 2000 n'umunani, urumva byatangiye gutangira 2007 ariko byatangiye 2008 raporo isohoka 2009 ariko yaje gusohoka burundu 2010 ari nabyo umunyamakuru wanyu yavugaga.
Yego, mu 2009 babanje iyo raporo babanje kuyihaza guverinoma z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko, hanyuma bagira icyo bayivugaho, nibwo bayikuyemo utuntu duke cyane, ntabwo bayishunguye cyane iyo bashyize ku mugaragaro. Niyo mbese twavuga ko leta nubwo tutakwemeza ko zayemeye nazo ubwazo, ariko nyuma zari zabanje kugira icyo ziyivugaho, sibyo?
Yeye nibyo Thomas, ariko urumva nkuko maze kubivuga n'ibihugu bimwe byarebaga cyane igezaza, urumva koko Kongo yo wasangaga ayo urumva mapping report yatangiraga 1993 ariko leta yari iriho 1993 siyo leta yari iriho ni ndaje ari 1998 twavuga ari leta yari iriho. Urumva rero ngira ngo president w'icyo gihe muri iyo raporo ikorwa we yumvaga nta kibazo, cyane cyane ko n'ibibazo byari bagaye ibindi bihugu byari byinjiye muri Congo ari byo bashinja cyane cyane kutubereza uburenganzira bwa kinomuntu.
Frank Mwine, ndagushimiye. Noneho tugaruke kuri Maurice Niwese. Maurice Niwese, icyo gihe mbese muri za 94 za 95 wari umusore ukiri umunyeshuri uri impunzi, nuko intambara irubura muri 96 97 98 muri icyo gihe yitwaga Zaire nimba nibuka neza, yari yarahinduye izina yitwaga Kongo. Nuko wowe wabonye biki mu byakubayeho n'abantu mwari muri kumwe? Ese koko izo ngabo z'ibihugu bitandukanye, Uganda, Rwanda, Burundi, Angola, Zimbabwe, n'ingabo za Congo, n'ingabo za Chad, n'ibihugu byinshi byaharwaniraga icyo gihe, wowe hari icyo wabonaga kuri ubwo bwicanyi icyo gihe?
Urakoze kamili ndi ngira ngo birakomeye kugusubiza mu minota mike.
Ariko gerageza guhina,
ndagerageza guhina. Ubwicanyi bwakozwe muri Congo bwakozwe ku manywa y'ihangu, bukorerwa abantu benshi, uburyo ibyo nshobora kuvuga hari abantu benshi bashobora kubivuga. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubwicanyi bwakozwe muri Congo ngira ngo n'ababukoze iyo ukurikiye za imico zagiye ziba biba Kabarebe, biba Kayumba Nyamwasa, ubona ko batangakana nanjye na ngaruka ku byo bagiye bavuga, ntabwo ari icyo ngicyo. Ubwo rero 94 nk'uko wabivuze, nahunze 94 njya muri Congo, Nyakavogo ni mu majyepfo ya Kivu. Inkambi ziza guterwa mu kwakira 96 zitewe. Ubwo njyewe n'abandi twari kumwe duhunga twinjira mu mashyamba, tubanza kunyura ahantu bita Ishanji, tuhagera mu kwezi kwa 11, tuhagera mu kwezi kwa 10 guhera kwezi kwa 11. Aho Ishanji naho ingabo inkambi turimo barahatera, ndavuga cyane cyane aho nanyuze kugira ngo ngaruke mu magambo make. Ishanji mvuye Ishanji, bamaze gutera inkambi ya Shanji.
Niwe se kuvuga ngo bamaze gutera, ni bande bateraga?
Abasirikare bateye n'abasirikare b'u Rwanda n'abandi bari bafatanyije nabo.
Ab'u Rwanda mwabibwirwaga n'iki?
Kubwirwa
Abu Rwanda, yego,
mbuze icyo nashaka kuvuga inyuma turi nk'icyo sangane twabanye n'abasirikare b'u Rwanda babanje gutegura kwica impunzi babanje kubana nazo ibyo ngibyo mpageze nabisobanura ikindi cya kabiri James Kabarebe muri asosiye yagiranye n'amaradiyo yo hanze yigeze kuvuga ngo isazi ikurikira ndayishyira no mu Kinyarwanda Kabila n'avait pas d'armée et il ne faisait aucun effort pour en avoir niwe wari uyoboye izo ngabo kandi akemeza ko Kabila atagiraga ingabo atanakoraga niyo bwabaga ngo agire ingabo icyo ni icya mbere icya kabiri no muri izo za emisiyo zagiye zitangwa bakimara kwica impunzi mu gihe byari raporo mativi itarasohoka ubonamo na Kayumba Nyamwasa avuga ati impunzi zemewe gutaha twazigaruye mu Rwanda izindi zahunze ziducika twahise dufata umuhutu wese urimo guhunga nkaho ari target nkaho ari fibre strategique
ni ukuvuga mbese umuntu bagomba kwibasira
ni ukuvuga ngo nabo bayoboye intambara ubwabo batabihisha bemera ko bari muri Congo kandi ko bakoze intambara muri Congo ibyo kwica abantu byo ni ikindi kindi haro niba rero ubwo ubyemeye ubwo navuye aho ngaho ikisangani ya muhandi ya Tingitingi nayo iza gusenywa mvuye Tingitingi ya hafi ya Kisangani aho hafi ya Kisangani rero twabanje kwakirwa n'ingabo z'u Rwanda kuko twavuganaga nazo arizo zatwakiye zikadushyira mu nkambi nyuma bategura uburyo bwo kwica impunzi babanza kuzikuramo abasore dabon bababwira ko babajyanye mu ngabo zabo nyuma basubiza impunzi inyuma kugira ngo bazijyane kure ya Kisangani aho bashobora kuzica aho bashobora kwica impunzi nta wumva ari naho mu itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane muri 97 batangije igikorwa cyo kwica impunzi bakakica bakaba barahisha 1000 ashobora nko no mu gitabo cyanjye mvuga ko bahishe nibura nk'ibihumbi bigera kuri 30 iyo mvuga rero inkambi nagiye inyuramo aho hose inkambi ntabwo bagiye bazisenya baza bavuga ngo muri mugende bazisenyaga bakoresheje amasasu barasa abantu bakica abantu abo abashoboye kurokoka abagize amahirwe bakabasubiza mu Rwanda abandi nyine bagatuzima aho ngaho
niko se niwe se muri bariya bahanga Frank mwene yatubwiye wari ubakuriye hagati aho ngaho twibutse yuko abo bahanga bakoze kuri iriya raporo bari mu nzego zinyuranye cyane bagera kuri 30 hanyuma baganiriye n'abatangabuhamya barenga 1,200 wowe hari ubwo mwigeze mubonana
urebye raporo mapingi ntabwo bari bashaka bagombaga kundeba ntabwo nategereje raporo mapingi ngo nandike ibyatubayeho mu nkambi kubera ko igitabo cyanjye cyasohotse mu 2001 kandi ni urebye mu bitabo bavuga bakoresheje nacyo gisangamo ni ukuvuga ko ubuhamya bwanjye burimo nabwo babufashe babuhaye agaciro nabwo babuheraho mu buhamya bagiye bakusanyije bakora raporo mativi nabonanye nabo ariko igitabo cyanjye bagishyiramo mu byo bifashishije
nuko Maurice rero niwe se ugume ku murongo kubera ko nubwo umutumirwa ari Frank Mwine nawe ushobora kugira gutyo ukabona hari umuntu mu banywanyi b'ijwi rya Amerika wifuza kugira kandi yakubaza ndagusaba rero nyine ugume ku murongo igihe icyo ari cyo cyose tukiri muri icyo kiganiro urabinyemereye
ndabikwemereye
ndagushimiye nanjye nshobora kuza kukwiyambaza nyine no mukanya niko se Frank Mwine Frank
ndabumva
nkuko nyine ubizi iki kiganiro muri isanga ntabwo ari cyo batumirwa gusa n'umunyamakuru ahubwo ni cy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika n'abatumirwa nagira ngo rero nguhe uwa mbere witwa David hanyuma agusobanuze cyangwa se kubaza ikibazo David we
nacyo
urahura akomeye
muraho neza makuru y'iminsi myinshi imyaka
ni covid yabiteye ariko turahari nta mahoro nuko wabaza umutumirwa ikibazo cyawe cyangwa se n'uyu mutangabuhamya
Yego makoze cyane ndabaza mwine. Tumaze hito tubona aho guverinoma ya Kongo iboneye Perezida mushyashya hagati y'imigenderanire ye n'u Rwanda hari cyahindutse muri make imibano y'ibihugu byombi warabaye mwiza. Nashaka kubaza mwine ese arabona bikurikije icyo Perezida yavuze mu minsi yashize, arabona hari icyo bishobora guhindura ku mubano w'u Rwanda kugeza ubu rwari rufitanye na Congo.
Ese ubundi David uri hehe? Yego
icya kabiri nendaga kumubaza ese abona u Rwanda rutemeye ibyo Congo yifuza harimo gutanga izo ngabo zagize uruhare mu bwo bwicanyi Congo ishinzwe u Rwanda, ese hari imbaraga z'amahanga zishobora kwifashishwa wenda ese muri make hakozwe iki u Rwanda rubaye rutabyemeye kandi mu by'ukuri Congo yo ikaba yifuza ubwo butabera nk'uko Sekedi yabyifuje?
Yego David urakoze, nari nakubajije ngo mbese uri hehe?
Ndi mu Rwanda muri Ngororero nk'ibisanzwe kuri mbi.
Ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Mwine we nuko rero ngaho.
Urakoze cyane, ndashimira n'uwo
mutangabuhamya.
Icya mbere abajije ati ko u Rwanda na Congo bisanzwe bifitanye umubano hari icyo byahindura kuri iyi raporo. Muri make iyo urebye impamvu iyi raporo yashyizweho hari ingingo eshatu. Iya mbere ni ugukora iperereza kureba ibyaha byabayeho, ibyaha by'agatenyo ku muntu n'itozwa ry'ikiremwamuntu. Icya kabiri ni ukureba inzego z'ubutabera za Congo niba zifite ubushobozi kugira ngo bazakoreshe n'ubundi buryo bwo kureba ko bitaba imanza gusa ariko bikaba no kumvisha abaturage igihugu no kubandika abaturage no kureba ko igihugu wenda ikibazo byakumvikana. Icya gatatu cyari ukureba niba koko izo nzego za Congo zitabishoboye ese kwiyambaza urundi rwego. Hari nabwo bamwe bavuga ngo bagomba kwiyambaza inzego z'ubucamanza nka za rukiko mpanabyaha cyangwa n'izindi nzego zaba zishyizweho kuburanisha izo manza. Urumva rero mu bintu bitatu bashyizeho harimo n'icya kindi mubwiye cy'uko bitaba imanza gusa ariko no kureba ko ibihugu n'abaturage n'ibyo byose bashobora kubana. Muri make rero iyo bareba ko wenda uretegero cyanjye bashoboye kureba ko ibyo bibazo bishobora wenda guteza umwuka mu gihe nk'ubwo batangiye no kubana Congo ibibazo byagiye biba, ndumva rero babanza bakareba niba koko icyo kintu kitateza wenda umwuka muke. Urumva n'igitekerezo cyanjye ni analize mba nkoresha kubera ko iyi raporo imaze imyaka n'imyaniko. Iyi raporo yasohotse 2010 ariko bayishyize mu kabati. Impamvu cyo bayishyize mu kabati ni iyihe? Ni uko kugira ngo barebe ko hatongera kuba ibibi kuruta ibyiza byava muri iyo kintu tumaze kuvuga. Ikindi rero ni uko umaze kumva uti ubucamanza ese butashoboye byagenda gute? Ndumva rero ubucamanza budashoboye kuko na ONU yavuga ko ishobora no gushyiraho iza nzego ariko izo nzego nazo zigomba kureba ko uwinjira wenda bitatuma biteza umwuka mukeya bikazana umwiryane. Ndumva rero izi leta zombi ari u Rwanda na Congo nuko banyuranyije mu mvugo ejo bundi ariko inyungu zo kubanisha abaturanyi abaturage ibihugu byose byombi bishobora kuba biruta wenda kujya mu manza, niko nabitekereza.
Ariko se mwine nubwo bitagenda gutyo ntabwo bizahera kubera ko ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha by'intambara ntabwo bijya bisaza?
Nibyo Thomas, ariko urumva Congo imaze kuyoborwa n'abantu batatu kuva kuri Mobutu. Hari Kabila mukuru, Kabila mutoya, hari na Kabila na
Tshisekedi.
Ariko urumva ko iyi raporo ireba ibyo bihugu byonyine, ireba n'ibihugu byakwita bya rutura by'ubukakanama nubwo kakanama kakoze cya cyemezo kagura gati 1974 ariko ibihugu Amerika, Ubwongereza nibo bwatumye n'icyo na n'iyo raporo idasohoka kuko byavugaga bati
hashobora kubuka ibindi bibazo kuza ibingibi ugasanga rero ibyo bihugu wenda kandi urumva na muri Amerika itazigeze ihinduka kuva kuri Bill Clinton kugeza kuri ubungubu perezida uriho Biden urumva rero ibyo inyungu ziri mu kubanisha abantu zigomba wenda kurenga inyungu ziri mu izo manza nubwo byaha bigasasa nkuko ubivuze wenda ntitwamenya nyuma y'indi myaka kuko bana nayo bisharije neza uzasanga wenda ubutegetsi buhindutse mu Rwanda n'ahandi buhindutse ugasanga ibyo bakabisiri byaha biragarutse wenda n'ubwite bw'amaso Thomas
Frank mwene ndagushimiye noneho inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'ikiganiro muri isanga umutumirwa rero ni Frank Mwine hanyuma dufite n'umutangabuhamya Maurice Niwese wanyuze mu bikomeye muri Congo ari impunzi yanabyanditseho igitabo nk'uko yabitubwiye mu kanya kuri telefone dufite kandi Alfani nimba numvise izina neza arabimbwira nimba ndivuze naba arankosora Alfani wiriwe neza Halo.
Halo.
Urakomeye.
Bravo.
Izina ryawe narivuze neza?
Oya. Nitwa Hakizimana Ephron.
Ah, Hakizimana Ephron.
Ndi mu murenge wa Busoro.
Busoro ni mu ntara y'Amajyepfo.
Ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza.
Nuko ikibazo cyawe rero
Thomas nishimiye kuba nanjye natanga igitekerezo kuri iki kiganiro ndabaza uwo mutangabuhamya ese ubundi ni leta ya Congo iri kuba iri gushinja abasirikare b'u Rwanda ya RDF ko ari bo ba bishe abanyekongo cyangwa ni leta ubwayo
subiramo ikibazo neza leta yihe
ndabajije ati yaba ari leta ya Congo iri gushinja leta y'u Rwanda ko ari abasirikare b'u Rwanda bishe abo banyekongo cyangwa se n'aba baturage iyo miryango yabuze ababo ko ariyo iri gushinja abasirikare ba RDF
reka ahita gusubiza noneho ndumva bisobanutse neza kurusha mbere niwe se we
yego
ikibazo wacyumvise
ikibazo nacyumvise ariko niba ubyemera nagira n'icyo mvuga ku byo mwine yavuze
yego rwose yego
okay icyo ndemeranya nawe ko avuga ko ibibazo ari uko wenda gucimanza bishobora kuzana ibibazo kurusha ibihari ariko ikibazo cyo mu Rwanda no muri kari agace ni uko abakoze ibyaha ari bo bafite ubutegetsi nicyo kibazo gihari biba muri Congo biba no mu Rwanda nge nshobora kubivuga gutyo n'abantu ibyo ariko byabihe ibintu birebire naho uwo ubajije ikibazo ntekereza ko yatekereje ko ndi umunyekongo ntabwo ndi umunyekongo ndi umunyarwanda nkaba nararokotse ubwicanyi bwo muri Congo nkaburokoka nk'umunyarwanda kandi ari abasirikare z'ingabo z'u Rwanda bafatanyije n'abandi basirikare bateraga Congo bicaga impunzi narindimo impunzi z'abanyarwanda ntago rero ndundi umunyekongo na raporo kandi ishyira responsabilite ku bihugu bitandukanye sinzi niba nacuje icyo
mu magambo make ni wese tumwunganiye neza kuko yabajije atese ni leta ya Congo ishinja abasirikare b'u Rwanda cyangwa ni abacikacumu nabo reka tubite gutyo barega mu by'ukuri twavuga yuko atari leta ya Congo irega ishinja abanyarwanda n'abandi barwandaga muri Congo icyo gihe nta nubwo ari abacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi barega ahubwo ni Loni ishinja niko twabivuga kuko mapping report ni ya Loni
we ikibazo eske raporo irashinja raporo yerekana ko abaye bwicanye ariko kugira ngo bijye ku ntambwe yo gushinja nekereza ko hagomba kujyaho iretribino hagombye kujyaho inkiko nta nkiko ziriho raporo yerekanye ko hakozwe ibyaha ikaba yavumitse ibyaha byagombye guhanwa ariko ibyo gushinja no kwerekana ko ibyo byaha bihamba naba nekereza ko ari ikibazo cy'ubucamanza cya za tribino kugeza ubu ngubu akaba aricyo kibazo gikomeye bamwe badashaka kuzajyaho
niko mwine ubu ngubu se ibyo byaha biramutse bigiye mu nkiko nturuhe rukiko rwaba rufite ububasha bwo gufata ibyo birego by'ubwicanyi no kubishungura no kubicukumbura kubikoraho za nketi ubugenzacyaha ubushinjacyaha n'imanza n'uruhe rukiko rufite ububasha
murakoze cyane reka maze n'umwe rero gatoya cyane kuri ikintu bamaze kuvuga bya bindi n'ibirega n'ibyo byose
yego
ntabwo twavuga ko ari ukurega ahubwo baraceka bakoze raporo iceka nako kanama karuni karazwe bati inkiko zifite ububasha nizo zizemeza niba ibyo byaha kuko ishobora kuba atari na jenoside bakemeza ibindi byaha bitari jenoside urumva ko baratekaga baranabyandika baranabivuga ibyabaye ubwo rero izo nkiko nizo zifite ububasha nizo zizavuga ko ibyo ari ibyaha kandi koko ibyaha byarakozwe reka rero tugeze ku cyo wabazaga kiti uti ni izihe nkiko zifite ububasha inkiko iyo urebye muri iyo raporo nk'uko twamaze kubivuga mu ngingo mu ngingo ya gatatu ndavuga ngo bazashyiraho inkiko zishobora kuzashyira muri gushyira mu nzego ibyo byaha kumenya ni ibihe byaha byakozwe kugira ngo izo nkiko zizaba ari izihe bashobora kuzakoresha nk'urukiko rwabundi bashyiriyeho ku rwanda ICTR ariko wenda bazashobora kugushakira irindi zina bazashobora gushyiraho n'urukiko na bamwe rwakorwa kiri muri Sierra Leone rukorana na Sierra Leone icyo bita na rwo rwari rufite ububasha nk'ubwo rw'u rwanda ariko nayo yari yavuye muri Sierra Leone
ni ibride ni ukuvuga ni urukiko rwari rugizwe n'abacamanza abagenzacyaha n'abandi bose bakora mu nzego z'ubucamanza bakavukire n'abanyamahanga bose bavanze bakora urukiko rumwe
rwakoraga rukaba ruhehe ruri muri Sierra Leone
yego rwakoraga muri Sierra Leone kereka ku rubanza rumwe reka twibukiranye kereka ku rubanza rumwe rwari ruteye impungenge cyane z'umutekano rwa Charles Taylor nirwo bimuriye irahe urukiko rwimukirirahe rujya kumuburanishiriza ariko izindi zose zabereye muri Sierra Leone urwo rukiko rushinja ruburanisha ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu bamwe birabafata ndetse bamwe bagiye no gufungirwa mu Rwanda
ni
bene urwo rukiko rero narwo rushoboka yego
hakaba n'undi rukiko rero rwo muri Yugoslavia wabunakije bari abantu bakoze ibyaha muri za Serbia za Croatia n'ahandi urwo rero rwasaga nk'uko rwo mu Rwanda rero bari bagiye kuburanishwa umugabo wari perezida wa Serbia Milosevici Ajman iramutwara ataraburana hakaba rero n'abavuga abanyamerika n'abongereza baravuga bati tugashyizeho izo nkiko zisa nk'izo rwashyizeho ku rwanda dushobora kuba bita cyemba cyemba ni iki ni ukuvuga ngo bashobora gushyiraho urukiko muri icyo gihugu ruba rufite mu nzego z'ubucamanza z'icyo gihugu hakorewe ibyaha ariko urwo rukiko rukaba rufite umwihariko wo kuburanisha ibyo byaha
ni urugereko
rwihariye izo rero ni zimwe mu buryo eoni ari nayo yafashe icyemezo cyo gushaka ibyo byaha ishobora gufata umwanzuro ariko twibukiranye ko ibi byaha byakorewe muri Congo birimo ibihugu byinshi ibyo bihugu bikaba bikorana n'ibindi bihugu kugira ngo bizane amahoro ku isi mu nzego z'igisirikare ahantu hose hatari amahoro bita peacekeeping. Urumva rero hazamo n'ikibazo cya politiki cyo kudashaka guhungabanya uwo mubano n'ubwo bufatanye mu zindi nzego zituma amahoro ku isi wenda ashakishwa. Urumva rero ni ibintu byo kwitondera, nabona usanga bigenda buhoro. Hari umubavuga ngo umugabo warokotse aravuga ati wenda inzego zihindutse wagasanga ibyaha bivuyeyo bikaza ku meza bikava mu tubati.
Mwine mukanya uvuze urugereko rwihariye mu nkiko z'igihugu runaka, niko sibenurwo rwego rwaburanishije Hissène Habré muri Senegal ari umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufashe icyo cyemezo. Ndumva barashyizeho urugereko rwihariye ariko mu bucamanza nyakuri bwa Senegal. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira na Frank Mwine, numuhanga mu by'amategeko, yize by'amategeko, numusesenguzi w'inararibonye mu bya politiki. Turi kumwe kandi na Maurice Niwese, numutangabuhamya ku bintu byamubayeho ndetse yabyanditse no mu gitabo. Hanyuma kuri telefone dufite James, dufite na bateri abe yihanganye noneho tubanze duhishambo. James we
ya
urakomeye?
Ndabumva ndakomeye.
Uri hehe James we?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Yee, nuko hari ikibazo se ufitiye umutumirwa cyangwa umutangabuhamya?
Ego ngendaga te ikibazo kimwe ku bintu natumye kuri Facebook yanyu. Ikibazo kise ni iki? Ndetse yuko u Rwanda ni igihugu kibanye n'u Burundi kidaturana na Congo. Ibyo rero mu gihe haba hariho ibintu usanga bapfa, ni ibintu bisanzwe kubera tuba duturanye. Hama nsimbaza ikibazo, kubera iki ibihugu bya Amerika na za Buraya bikunda kwituka cyane mu ngorane z'Abanyafurika, ariko iki iwabo natwe abirabure tudakunda kubyinjiramo? Tuca tugenda turabona nk'ahantu bagiye barashyika ibintu nka za Libiya, basi abanyagitugu bari babayeho icyo gihe babisabwa na Perezida Muammar Gaddafi.
Ariko se James, ko numva wagiye ku ruhande rw'insanganyamatsiko turiho y'iyi raporo yitwa mapping yakozwe na Loni, ishami ryayo rishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku bwicanyi bwabaye kuva muri 1993 kugera mu 2003, iyo raporo yatangajwe mu 2010, ko numva uri kujya ku ruhande utari kugushaho ngaho.
Ego
jya kuri iyo nsanganyamatsiko na ubundi byo iby'imibanire ya Afurika n'abayikoronije, reka tubyihorere. Yego, gusha ku ngingo.
Ego, reka ntacyo abatumye bamaze amanya gatatu kumvira iki.
Ku kihe kibazo se?
Nari mfite ati reka umupfire amanza abanye gatoya, maze numvise nyine byafishyanye.
Nuko urakoze. Ego, ariko nyine ukomeze utega amatwi. Yee, noneho duhamagare bateri. Bateri we?
Karame.
Ntabwo ari bateri, ntabwo ari ryo zina rya so na nyoko ariko.
Bateri se gure, ariko ku mazina yanjye ni Shumbusho Jean Baptiste.
Shumbusho Jean Baptiste? Uri hehe se Shumbusho?
Ni mu Rwanda, mu karere ka Ruhango.
Yee, mu ntara y'Amajyepfo. Ngaho rero ikibazo cyawe.
Ange gushimura mu mwanyi wanyu ra David wo mu ngororero ko pinyo kibazo nawe
yatanze n'inganiko nabanze gushimira. Vugira muri telefone neza.
Nabanze gushimira ura mu mwanyi wanyu yatangaje kwa David wo mu ngororero. Eko nange nkabo mutanga buhamya nshaka kumubaza nk'ikibazo ko wumbe yo mapping icyo gitabo kiwe ki oni ikiziho cyangwa no muri South Africa ikiziho.
Ubwo urashaka kubaza umutanga buhamya?
Mutanga buhamya icyo gitabo ni South Africa ko numva na Congo nayo buriya iba nayo ishinzwe muri ibyo bihugu Congo nayo barirwamo n'u Rwanda nayo igitabo wenda barakigenza ko mba yabyanditseho n'amateka.
Reka hita gusubiza kuko ndumva yanabivuze.
We ntabwo nzi neza niba ikibazo ndimo kucyumva neza Thomas ariko washobora kugisubira mukambwira neza ikibazo uko icyo ari cyo
shumbusho we
karame
usubiramo ikibazo cyawe rero neza noneho ku buryo busobanutse
umva ko iyo ntambara yayirokotse ayandikaho n'igitabo noneho kandi urumva ko oni yanditse kuri mapping none icyo gitabo oni nimba yaragisesenguye na kera kibonye wenda na East Africa yarakibonye yaragisesenguye
yewe yari yabivuze ariko reka
yakwisubirize igitabo kivuga ku bwo buhamya cyabaye cyasukiye mu Faransa ariko kiri usibe n'abo muri Loni n'abo muri East Africa ahantu hose umuntu ari ku isi yakibona no mu Rwanda hari abantu bagifite ntekereza rero ko abantu benshi baba barakibonye kandi bazi birimo
ariko nk'uko ni wese wari wabivuze mbere abakoze iyi raporo nacyo bakivugamo
bagishyiramo mu kandi no
mu byo bifashishije
bakibuga
kuko raporo ntabwo ari ukujya hariya gusa ngo barebe bataburura imyobo bifashanya n'inyandiko nyinshi cyane ziriho na za raporo z'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nyinshi mbese banyuze mu nzira nyinshi kugira ngo bagere kuri iyo raporo.
Okay, ni ibyo.
Yego. Shumbusho, wabyumvise rero iki gitabo cya New West Morris nibyo koko akanama kakoze iriya raporo ya Loni nibyo koko kasomye kiriya gitabo karagisesengura gasanga ibyo New West yavugamo bifite ishingiro babishyira mbese babifata nk'aho ari urugero nabyo wabyumvise?
Nabyumvise.
Nuko urakoze.
Sawa kazi keza kose turabakunda dukurikirana ikiganiro cyane.
Yego kandi mukomeze mwirinde COVID.
Turayirinda ariko muzorongereho numva ari nko mushinzwe mu bashinzwe ijwi rya Amerika n'abamwazongera nko 1930 igihe ikiganiro kirangira kumva ko gifite inyota.
Ndaza kugutumikira rwose.
Murakoze.
Ye ndabibwira ababishinzwe. Yee, Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri isanga turaganira ku kibazo kiriya raporo yitwa mapping isesengura ibyabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu ntambara zahabaye kuva mu 1993 kugera mu 2003 ariko iyo raporo yagiye ku mugaragaro mu 2010. Umutumirwa rero ni Frank Mwine, umuhanga mu by'amategeko, umusesenguzi wa politiki, hanyuma dufite na New West Morris utanga ubuhamya bw'ibyamubayeho nawe yabaye impunzi muri ibyo bihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Icyo gihe rurabaga intambara, icyo gihugu cyari cyarabaye isibaniro harwaniramo ibihugu byinshi, muri make bavuga ko icyo gihe harwaniye icyarimwe ibihugu 9. Noneho kuri telefone dufite Pascal we Gaspar, barankosoye. Gaspar.
Ndakumva cyane.
Yeah, bamfasha barankosoye nari numvise nabi. Nuko urakomeye.
Ni naga ni pasi karaza ni Gaspar.
Yego. Amakuru yawe.
Amakuru ni meza, mbona mwese murakomeye.
Turakomeye, natwe twirinda COVID uko tubishoboye kose, turacyahumeka. Nuko uherereye hehe?
Hano mu Rwanda mu karere k'u Bugesera hano iburasirazuba.
Yego.
Mbakurikirane 5 ku kandi.
Yee, guca ku ngingo rero.
Tuna fuga umutumire kwa mwana dutumire muri studio.
Arabumva rwose.
Eh nabo ndi kuri yo raporo rero nabira bintu byo muri Congo. Biravyo kunambara nyine ibya raporo byo nyine abantu babahanga bari abajya kubivugaho kuri yaruko babandiye kugenda babisesenguraho. Bishatse kuvuga ko yenda buriya intambara ibigikiza ikagira ibyo yangiza, harimo ababigenderamo, ariko nyine na nk'abantu baba baragenda babigiramo uruhare. Numva ko nibura nk'abantu baba baragiye babigiramo uruhare, ababa bashinzwe kugenda babashakisha bagakwiye kuzajya bagira gute babakurikirana bagahanwa. Kuko hari n'umuryango wenda ubushinzwe kuba wakarebye ku bantu barengana nka gutyo, abantu bagenda bagira uruhare mu ntambara baba bafite uburyo bagenda bakurikirana. Rero icyo navuga nibura nk'abantu nka komite ishinzwe gushaka nk'abo bantu bagiye bakora ibyaha byo mu ntambara baba bafite uburyo bagenda bakurikirana.
Oya, nta komisiyo kugeza ubu ngubu irajyaho, ntayiriho. Nta komisiyo kugeza ubu ngubu ntayiriho.
Nayo ariko yombisenda ko nubyena kuba ko n'u Rwanda baba bagenda baba barimo, biba byiza ariko iyo bagiye bashyikiriza inkiko, kuko biba birimo no kugenda umuntu abaturage bagenda banarenganiramo nyine ataba bakoze nk'ibyo byaba bakwiriye kuba bwagabanywa rwose.
Ye, nuko ni igitekerezo cyawe, turagishimye. Urakoze.
Yego, namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Niko se Frank mwine, politiki iragenda ijya hejuru y'ubutabera, kandi nk'uko ubyumvise nka Gaspar aravuga ati ubutabera bukwiye kubaho. None se ibihugu biziyunga gute nta butabera bubaye, n'abaturage bazabana gute nta butabera bubaye, kuko abapfuye ntabwo ari abanyekongo gusa, wumvise ko harimo n'abanyarwanda. Ubwo ngubwo na Maurice ndaza kumubaza uko abyumva, iyo habaye bene ibyo bintu kwiyunga kubana bigenda gute? Ntabwo kwiyunga ari abaturage gusa n'ibihugu, nga bizashoboka gute Frank, bizashoboka gute nta butabera bubaye?
Urakoze Thomas. Ubutabera ibirango hari ibyo bita transitional justice, n'ubutabera bubaho mu bihugu byabayemo intambara, amakimbirane n'ibindi. Ubwo butabera ntabwo bushinzwe kuburanisha abantu ngo babone watsinze n'uwatsinzwe. Habamo ibyo bita komisiyo ishinzwe kuvuga ibyabaye, ihagaze ibyabaga muri ibyo bita commission yabaye muri South Africa. Urabona nta manza cyane zabaye, ariko South Africa ashoboye kurenga ku byabaye bibi cyane, byari bibibagiriye irondakoko, irobanura abantu. Ibyo byose South Africa yarabyirengagije kugira ku nyungu zo kubana, kuko hari ibintu bigenda bikarengereza. Nk'urugero, kugira ngo ubone ize mu maza z'ibindi bihugu, ni uko abantu baba baharaniye kwishakamo ubutabera na Kongo. Bigishyiraho kakaubizekiraho komisiyo ibyikirakiraho komisiyo yigenga ijye gutohoza ibyaha ntigeze bikora, ahubwo wasanga bareba mu bindi bihugu onye kugira ngo ize ibafashe. Urumva rero kugira ngo nubwo tuvuga ngo onye izaza muri ibi bintu, ibihugu byombi nka Kongo n'ibindi bihugu birimo kuvugwa muri iyi mapping report, nayo mpamvu mu 2005 habaye urubanza rwa ICJ. ICJ ni urumva n'igihugu kiburanisha kijya mu mumaza n'ikindi gihugu, ari na Kongo yagiyemo n'Ubugande, ndetse Ubugande buza no gutsindwa, bavuga ko bishyura impuzamahanga n'ibindi bintu.
Frank mwene, buretse dutinde kuri urwo rukiko gatoya kugira ngo abadukurikiye basobanukirwe icyo ari cyo. Nyine nk'uko ubivuze, urwo rukiko ni urukiko narwo rwa Loni rwashyizweho. Loni mbese ikivuka muri za 40, ntabwo nibuka umwaka neza, ariko bishobora kuba ari 48, narwo ruri irahe, rushinzwe kuburanisha amakimbirane ari hagati y'ibihugu cyangwa se hagati y'umuturage n'igihugu.
Ariko icyo gihugu kigomba kuba nyagikemera urwo rukiko cyo cya mbere,
yego,
kitabyemeye agomba kuburanisha.
Yego,
ni ukuvuga ko icyo gihugu turacyemeye ko ibizava mu rubanza bazatemera. Ni nabyo byabaye hagati y'Ubugande na Congo mu 2005, Ubugande waje gutsindwa bakwimeza n'amafaranga, ariko Ubugande ntabwo burayishyura.
Ni miliyari, ni amadolari miliyari ebyiri cyangwa miliyari eshatu?
Ntabwo bikizirikana, mukaka nama gashyizemo urukwisi kugira ngo kabe ariko kimforosi. Urabona nubwo izo manza ziba, izo manza mpuzamahanga niyo zibagiye, ntabwo ibihugu bishobora kwimforosa icyo cyemezo cy'urukiko. Bisaba no kubiyambaza akanama gashinzemo urukwisi, ariko cya kintu kiragaruka cya politike, ugasanga kiravuga kiti okay, habaye urubanza, ariko nikirya mu guca urubanza tugakora ikintu cyo gutatanya abantu, reka banze bumvikane. Ubugande na Congo nubwo Ubugande butarishyura, ariko Congo iremera ko bashobora kugenda bakumvikana kandi nta mayindi makimbirane abaye. Urumva rero ubutabera icyo bamaze gute, habaho gute ubwumvikane hatabaye ubutabera. Ubutabera cyo kurebera mu nkiko, ariko tuburebere nuko habaho n'izo za komisiyo, n'izo byo gufasha abantu cyane cyane bagize ibiro byabo byo kugura abantu babo, ariko kuko n'ubundi iyo bigiye no mu nkiko ntabwo ari ukuvuga ko uburyo umuntu watsinze urubanza aba yakoze icyaha. Iyo niko maze kugira muri izi manza Tomasi, hari gusanga umuntu ufite bavoka beza atsinze urubanza, ugasanga afite bavoka beza cyane atsinze urubanza, ariko icyaha yaragikoze. Yumva rero ubundi buryo bwo kureba ko abaturage ba Congo n'ibihugu byose bivugwa muri iyo mapping report, icyambere nuko abafite umutekano, hakaba icyo twakwita amajyambere, hakaba n'izo ntambara ntizongere, kuko abaturage habaye izo ntambara usanga bahungabana cyane, kandi bari gukora ibyo byaha ahanini burya n'iyo bagiye mu nkiko bakajya mu rubanza bagatsindwa n'urubanza babafungirira he, urabizi, bakajya kurya ibyiza bakavana amakostime. Ariko wa muturage yadahawe impozamarira n'izo nkuru ziyobye nuko muri Congo kuco gihe na n'ubu inkuru ziracyahari, usanga muri kuri ubutabera atabone. Niko ntekereza Tomasi.
Gusa nubwo bimeze gutyo bwose, iriya mapping report biragaragara yuko ibyaha ivuga ibihugu bimwe byatangiye kubyitaho, kubera ko umugabo witwa Roger Lumbala yatawe muri yombi mu kwezi kwa mbere mu Bufaransa, ni raporo mapping yamuvuze bwa mbere mu bantu bakekwaho ibyaha ku giti cyabo. Yego, n'umwere kugera igihe cyose nta rukiko ruramuhamya ibyaha, ariko abagenzacyaha n'abashinjacyaha babimukekaho nk'uko iyo raporo yabimukekagaho. Ubu rero arafunze by'agateganyo. Noneho reka nsubire kuri Maurice Niwese. Wowe Maurice Niwese, ubona ubutabera bwinjira na gute no mu bwiyunge? Ubwiyunge burashoboka nta butabera? Mu magambo magufi, kuko igihe kiragiye.
Okay, ndabanza ngaruke ku cyo navuze mbere rapidement. Icya mbere ni uko ikibazo kiri mu kuri mapingi ni uko abafite ubutegetsi donc abakoze ibyaha bafite ubutegetsi muri kara karere, nicyo kibazo dufite gikomeye. Noneho aho nshobora kwemeranya na mwine n'umutumirwa ni uko ubutabera atari bwo bwonyine buryo bushobora gutuma abaturage bongera kubana bagashyikirana, ariko ubwo hagombye kuba izindi mekanizme. Ikintu cya mbere ni ukuri ku byabaye, n'abantu kugira ngo bongere basubirane nibura bagombye kumenya ukuri ku byabaye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bamara kumenya ukuri ku byabaye bose bakagira n'uburenganzira bumwe kuba bashobora kwibuka ari ababo, bakabyibuka ku buryo bumwe. Donc ni wayo ari ubutabera ni imwe muri mekanizme zishoboka. Kubabarirana nayo ni indi mekanizme ishoboka, ariko nta muntu ushobora kubabarira undi mu gihe hatabaye ukuri ku byabaye. Uko kuri rero kugira ngo kube ni uko n'abantu nyine bashobora kumvikana yuko batazongera gusubira mu bwicanyi nk'ubwabaye, naho impozamarira ku bwazo zisubiranya ibintu zitabishyize ahagaragara. Ntekereza ko nta muntu n'umwe zagirira akamaro, nta mpozamarira n'imwe ishobora gusimbura umuntu watakaje uwe mu gihe adashobora kugira uburenganzira bwo kumwibuka, igihe adashobora kugira uburenganzira bwo kumenya aho yaguye, byo kumenya uwamwishe nuwamwisha akashobora kwisabira imbabazi ntekereza ko iyo nzira nayo ari indi zishoboka.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, inshuti zacu, iki kiganiro muri isanga kiragenda kijya ku musozo, kandi dufite abandi banywanyi babiri bategereje, Lionel na Joseph. Reka mbahe ijambo mu munota umwe umwe gusa bombi icyarimwe. Reka duhere kuri Lionel. Lionel. Urakomeye.
Ndamahoro.
Uri hehe?
Ni mu karere ka Gasabo.
Ye, vuba vuba cyane. Yego, ni mu Rwanda.
Mu karere ka Gasabo.
Ye, mu Rwanda. Nuko.
Eh.
Vuba vuba cyane akaruka gupiye.
Ndashaka ko kurangisha abana twaburanye mu gihe cy'intambara mu 1994.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Twaburaniye ku Kibuye muri zone Kwazi.
Mubindi mwese?
Na ba mama wacu, ariko mama wacu cyagiye mu ntambara yari amaze kwicanwa n'umugabo we. Ubwo noneho dusigarana mukuru wabo, rero ndi abo mukuru wabo baga mu rugo wacu. None abana bahungana na nyirakuru wabyaraga papa wabo, bageze ku Kibuye kubera bakiri batoya bajya muri zone Turikwaze. Noneho ngo umuryango wa Medecin Sans Frontieres ngo urabatwara ngo bandika mu bitaro ko bagiye kubarera ko igihe nikigera bazabagarura.
Ntabwo uzi igihugu babajyanyemo?
Igihugu babajyanyemo ni Ubufaransa, kuko babakwiye ku Kibuye barashyira mu bwato bajyana i Goma, bageze i Goma barashyira mu ndege ngo ibajyana mu Bufaransa.
Noneho
kuva icyo gihe ntabwo tugiye kumenya amakuru.
Tanga amazina yawe neza na nimero ya telefone, hanyuma na Maurice kubera ko ari mu Bufaransa ndaza kumusaba tuzafatanye turebe ni kumwisabira. Ntabwo ari inshingano. Nga utuye hehe, witwa nde neza?
Ntuye mu karere ka Gasabo.
Yego.
Mu murenge wa Rutunga. Aba nitwa Ntahora.
Komeza.
Aba nitwa Ntahora Tize Dieudonne.
Oh, ni Dieudonne. Dieudonne.
Karame.
Subiramo irindi zina ryawe.
Ntawuhora kize.
Ngaho rero tanga nimero yawe, hanyuma tuzagerageze kureba niba Medecin Sans Frontieres hari archive ifite.
Nimero yanjye ni 0788.
Yego.
56.
Yego.
85.
Yego.
32.
Hanyuma muri abo bana vugamo umwe ushobora kuba
wari mukuru witwaga Uwimbabazi Veneranda.
Uwimbabazi
tukarinda. Veneranda.
Ye. Byibura ni byo bita Kristo mu gifuza.
Twamwitaga ngo ni Vena.
Mwamwitaga?
Twakundaga kumwita Vena, ntabwo twarivugaga byose.
Mwarahindaga Veneranda mukamwita Vena.
Ubwo nyuma yaho mu myaka nk'ibiri ishize, umwe mu bana bajyanye muri iki gihe we afite imyaka 8, yaje kugera mu Rwanda tuza kumva ko yahageze tugiye muri bene wabo, batubwira ko yababwiye ko indege yabajyanye mu Bufaransa, naho bagiye babajyana ngo ahazi, ariko nomero ya 3 ntabwo zigeze zicamo na n'isaha.
We yitwa nde?
Ntabwo izina rye nabashije kumenya, bampaye nomero gusa na abo ku Kibuye. None ngewe ndi muri Gasabo.
Ye, reka ngushimire, hanyuma tuzakore ibyo dushoboye byose. Si inshingano ni ukwitanga. None rero nari nifuje kuvuga akantu kagufi ya Joseph, ntabwo tumuboneye umwanya. Joseph, urambabarira kuko amasaha aragiye. Ye, Joseph rero mbabarire, hanyuma namwe batumirwa Frank Mwine mumbabarire, nabambuye ijambo iki kintu cyari kinkomereye, nagombaga kukibonera igisubizo. Maurice ni wese, mwese mureke mbashimire cyane rwose, igihe kitubanye kigufiya ariko rero nakagaruka. Frank, urakoze cyane.
Urakoze Tomasi, mwese ndabashimiye. Ni wo Patrick.
Maurice, ndagushimiye cyane.
nanyi ndagushimiye kandi shimiye na mwine na nabandi bose baduteza amatwi.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane. Cyari ikiganiro muri isanga kuri Mapping Report, raporo ivuga ku bwicanyi bwakozwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'ibihugu byinshi kuva muri 1993 kugera mu 2003. Raporo yashyizwe ku mugaragaro mu 2010 n'umuryango w'abibumbye. Rero ndabashimiye cyane, umunsi mwiza, murakarama.